nikaonyesha fair, nikasema sina na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Alikuja kwangu ati ameachwa na mume wake. Makofi kwangu, makofi tena. Walituma pesa ati wrong number na niko na fuliza. Makofi kwangu, makofi tena. Wakwake bado ni wakwangu, wakwake anaishi kwangu. Tulijuana uko kwangu, alafu leta akaishi kwangu. Situation inatufananisha, alafu dress code inatushikanisha, alafu pombe inatuchanganisha, kidogo kidogo inatukosanisha. Napiga luku moto mbako nashtuka, natoa moshi alafu napigia zima moto. Nafika uko naingia kimangoto, alafu nikutoka mto kanga na watoto. Aliitisha fea, nikasema sina na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena.
Mbona ume double park nyuma ya mchemi, na nika mko related na femi. Heri ni kope, heri ni baki na deni, lakini leo itavunjikia ndani. Wenda clear password nkwa portal, nikushikie SUV upuke maportal. Sande tufike SDA uchuje mapepo, kwele tukena na mzeo kabibi dabio. Mei, mother go mayo.
Aliitisha fea, nikasema sina na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza na niko na unga na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena.